Pour retourner à la journée mondiale des réfugiés, nous avons.
Se non warti e do nyalande de feroybe nokkuje mudu en gam batte konuji men burtine ko hitande hikka dun endan kan on woni hitande fu himbe be gonno beedo non en sab alle e konuji gonno beedo ele duniyaaru be gona ande mum milioji chapande jeego e jeego e feccere hande be jottake milioji chapande jeego e jeerde e feccere ko wadi dun ni woni hono beedegol konudi konuji no beedo laabi mosala ko gaynto ko dun ko na hebaaka dun se en koji wana do duminande sappo e jeddi konu gootu heba mosala wat do mun kan woni Gambie dun du kondal hawrin leede jadiyan kojo ngod e bangi hirnaange Afrique sud yaw kanyum woni ko waddi ballaga mun ko dun hebi dun wadi himbe Gambie ko nan ujuna chapana jeon diluno leede Allah e torraji di be fujombe kebbe koti wuro nenne seni laabi ko nyifoto konuji din endan kebaaka konuji no beedo hitande fu nenno himbe dille wambe doggambe konuji beedo kondan be tonno e der duniyaaru hitande fu jonka seena na himbe no boya fitinaaji e torraji leede goddu kondan be ka endo omban keri mudun en ombugol keri endan wana dabar lobbo wana lawol lobbol sen koji leede Niger leede no latindi no joggi moƴƴere majju sanne leydi no to himɓe gonno ƴuwa no dogga no gara naata nder muɗum leydi no laati no jaɓɓito hoɓɓe no gaɗa no coɗa enɗo no woodi yurmede sanne leydi ndi ndi konɗan leydi talkandi wala sembe to leyɗe goɗɗen ɗon goɗɗo jawdi sanne gala no gaɗa hono ko Niger ɗum enɗan ɗum saabi hono ñalande enɗa séri waɗama ɗo Niger hurno enɗa ko moƴƴi sanne saabu ɗum no holla wiide ke leydi Niger yettama sanne ele golɗe enɗa fa hande ndi konɗan yettorno ya e horejo leydi ndin e gomnati o enɗa ɓiɓɓe leydi laatiɓe kayi ndi konɗan gaddi mballaga mumen dow filla yurmade himɓe ɓe enɗan e hokkudeɓe toɓe jotto joddeke e mabɓe du fa wooɗi leyɗe goɗɗe no woɗɗe min kaldi ya dow majjum kan woni Roumani kañum Slovaquie ɗo endan du no jaɓɓito hoɓɓe sanne saabi du konɗan ni hala Roumani to min jaari hono himɓe yoyoɓe Libye to enɗa Italie du konɗan min jaari woɓɓe ɗum du wallimi minen tewta fa hannde du leydi wawde wadde hono ko leydi Niger ɗum saabu ɗum teddi sanne dow leydi Niger.